Blog Talk Radio.
Banyarwanda namwe nshuti z'u Rwanda muhawe ikaze kuri Radio Iteme umuyoboro w'urunana nyarwanda ruharanira impinduka. Radio Iteme imbaraga z'ijambo. Wapenzi wananchi wa Rwanda, ndugu na marafiki wa Rwanda, munakaribishwa nyote kuisikiliza Radio Iteme, mtandao wa chama cha muungano wa Banyarwanda kinachopigania mapinduzi. Radio Iteme, nguvu ya kauli. Karibuni sana.
Do you mind?
Ganzanya kuganza, ganza gahorana imana, urunana nyarwanda, urunana ruharanira impinduka. Turabashimye cyane abo kuhanga bw'ibyuma batugejejeho indirimbo itangiza ibiganiro byacu, cyane cyane ibiganiro tubategurira hano ku mugabane w'Urayi. Ikiganiro urwatubyaye ni saa moya n'iminota itandatu hano i Paris mu Bufaransa, ni saa moya n'iminota itandatu nanone i Kigali mu Rwanda ku itariki ya 16 z'ukwezi kwa gatanu mu mwaka w'ibihumbi 2022. Ikiganiro nk'uko bisanzwe nari maze kubabwira ni urwatubyaye. Uyu munsi rero turaganira nk'uko bisanzwe, umutumirwa cyangwa mugenzi wanjye dufatanya mu biganiro ni Anicete Karege. Anicete Karege, muraho neza, nizeye ko umeze neza. Turi kumwe gatanu kuri gatanu muri studio.
Yego Benoit, urakoze. Tumeze neza kandi
tumeze neza hano. Dufite akazuba keza cyane, dufite umucyo mwiza cyane. Mbega ibintu ni byiza. Sinzi rero mwembe.
Mhm. Nyavuga ko ashisha ahubwo si ukuvuga ngo nakazuba. Kuko gatangiye kuba ikizuba. Uyu munsi twari dufite kugira hafi 30. Urya biba byatangiye kuzamo akantu kagashiye karenza gakenewe. Ariko turaho natwe ibihe ni byiza. Nyine umuntu ashobora gusohoka, ntabwo ari bya bindi umuntu aba atinya kujya hanze. Ese bimeze neza? Reka rero noneho niba unyemereye nsuhuze n'abadukurikiye bose, mbifuriza amahoro y'Imana. Nsuhuze bagenzi banjye bari ku buhanga bw'ibyuma, nsuhuze abayoboke n'abayobozi b'urunana nyarwanda ruharanira impinduka, abanyarwanda bose muri rusange. Mwese mwese ndabifuriza ibyiza gusa. Murakoze cyane.
Murakoze muvandimwe Anicete Karege. Nanjye mboneho umwanya wo gusuhuza abadukurikiye, by'umwihariko abo duhuriye muri gahunda twumva ibintu kimwe mu runana nyarwanda ruharanira impinduka. Ariko nkasuhuza by'umwihariko abo dufatanyije cyane cyane ku buhanga bw'ibyuma badufasha kugira ngo ibiganiro byacu bigere hirya hose hashoboka neza. Abadukurikiye ndetse n'abazadukurikira, abumva ururimi rw'Ikinyarwanda ndetse n'inshuti z'u Rwanda. Uyu munsi rero tubafitiye iki Banyarwanda, Abanyarwandakazi, inshuti z'u Rwanda? Ikiganiro cyacu uyu munsi twagihaye inyito ivuga ngo umugaba w'ingabo za Mali yagenzwaga n'iki mu gihugu cy'u Rwanda mu minsi ishize ku itariki 12 z'ukwezi kwa gatanu. Nibwo yari mu Rwanda aho yamaze iminsi igera kuri ibiri, yabonanye n'umugaba mukuru w'ingabo ndetse aza no kubonana na perezida wa Repubulika. Niki cyari cyamugenzaga? Turabigarukaho jye na mugenzi wanjye Anicete Karege. Turaza kugaruka ku ishimutwa ry'umwe mu Banyarwanda cyangwa se umuhanzi w'umusirikare wari warahungiye mu gihugu cya Uganda, Sergeant Lobati. Uyu nta n'umwe utamuzi, by'umwihariko kuko yakundaga gucishaho indirimbo zikunzwe cyane mu Banyarwanda. Turaza kugaruka ku ishimutwa rye mu gihugu cya Uganda. Si ibyo gusa, turaza kuvuga nanone, turagaruka gatoya nanone ku rubanza rwa Ishimwe Dieudonné. Uyu nguyu ni umwe mu Banyarwanda rubanza rwe rurimo ruca bigacika, aho buri muntu noneho atangiye gusa naho abona ibyo yibwiraga ko atari ko biri. Twabivuzeho ubushize ko tuzagenda tubigarukaho, turaza kongera kubigarukaho. Ahasigaye rero mufate agatebe, cyangwa niba uri mu modoka yawe ufite urugendo, ufungure volume, mutega amatwi ikiganiro n'urwatubyaye. Mbere rero yuko twinjira mu kiganiro, cyangwa se nk'uko abavandimwe b'Abarundi bavuga ngo kwinjira idonido ibiganiro, ikiganiro cyanyu nyirizina Anicete Karege, ugomba kuba hari icyo ushaka kutubwira mbere yuko dutangira muri iki kiganiro, cyane cyane gishobora kuba kigushimishije cyangwa cyagushimishije cyangwa se hari ubutumwa simbizi nigeze kubona umwe rutariko mbere yo kukiganiro gitangira wampa akanya gato cyane nkagira icyo mvuga Anicity sinakwima icyo usabye sinakwima ijambo ijambo ni ryawe
yego ndagushimiye cyane Benwa icyo nashaka kuvuga nuko ngira nk'uko benshi mwabikurikiye diyosezi gatulika ya Byumba ifite umushumba mushya kuva kuwa gatandatu icyumweru gishize muri weekend ku itariki 14 z'ukwezi kwa gatanu muri umwaka w'2022 nibwo bamwimitse akaba rero ari Musenyeri Papias Musengimana. Papias Musengimana ni urungano rwanjye ni umuntu twareranywe nkaba rero numvaga nta kuntu ntafata akanya ko kumufelicita kumwifuriza ishya n'ihirwe muri iyo mirimo mishya yatorewe kandi nkaba ntashidikanya na gatoya yuko azayitunganya dore ko n'ubundi mu gihe cyose amaze ari umusaseredoti yagiye ashingwa imirimo ikomeye muri kiliziya gatolika kandi yose yagiye ayikora neza ari nayo mpamvu nyine bamuhaye niyo ngiyo yisumbuyeho nkaboneraho n'akanya rero ko guferisita diyosezi ya Byumba ibonye umushumba mushya usimbura Seriviriyani Nzakamwita ngaferisita na diyosezi ya Kabgayi Musenyeri Papias Musengimana akomokamo hanyuma nkaboneraho n'akanya ko gusuhuza abakristu bose ari abagatulika ari n'aba mu yandi madini bose mbifuriza amahoro n'imigisha Yezu Kristu atanga mu kwifuriza ishya n'ihirwe Musenyeri Papias Musengimana mu mirimo yo mishya nifuje kwifashisha Korali do Kigali mu ndirimbo yabo bise umushumba ushagawe ubuhanga bw'ibyuma akadushyiriraho
ubuhanga bw'ibyuma ndibaza ko bakumva gatanu kuri gatanu
Yeah.
urakoze cyane muvandimwe Aniseti Karege umuvandimwe natwe tumwifurije ishya n'ihirwe mu mirimo mishya atangiye kandi iyo ndirimbo umushumba ushagawe imugere ku mutima banyarwanda banyarwanda kazi rero reka twije mu kiganiro nyirizina nkuko twari dutangiye tubabwira reka duhere ku makuru avuga kuri Sergeant Robert uyu Sergeant Major Robert abantu bamenyereye kuri Sergeant Robert kubera indirimbo ze nziza cyane 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 izivuga ubutwari bw'ingabo zahoze ari za APR ubu zisigaye zitwa RDF uyu muntu cyangwa se uyu musirikare wahunze igihugu cy'u Rwanda mu minsi yashize byakomeje kumvikana ko yahunze ariko hari amakuru yagiye amugarukaho mutambukaho bigaragare ko mu by'ukuri icyo yaba yarahunze nk'uko Leta y'u Rwanda yabivugaga kitari ukuri Leta y'u Rwanda yamushinjaga ngo yaba yarafashe umwana w'umukobwa yibyariye ufite imyaka 15 mu by'ukuri nyuma yo kumuvugaho ibyo uyu musirikare ngo yumvise ko arimo ahigwa biba ngombwa yuko ahunga igihugu cy'u Rwanda ahungira mu gihugu cya Uganda uyu mwana uvugwa n'inzego z'umutekano z'u Rwanda cyangwa se igisirikare cy'u Rwanda ntabwo imiryango ye yigeze igaragaza iki kibazo ku buryo umuntu yahera havuga ati imiryango ya Sergeant cyangwa Sergeant Major Robert yatanze ikirego ku buryo abantu bahera kuri icyo ngicyo ariko nanone ntitwibagize yuko igihugu cyacu cy'u Rwanda habamo ibintu byo gutekinika ijambo gutekinika ni ijambo ry'igiswahili rikomoka ni nko kuvuga ngo guhimba himba ibintu kugira ngo nyine ushoboye kubibona akeke ku by'ukuri ibyo binatari bihimbano icyo kintu rero cyo gutekinika kirazwi mu gihugu cyacu cy'u Rwanda uyu Sergeant Major Robert wahungiye mu gihugu cya Uganda yaje kuvuguruza ibintu ubwo yavuganaga n'ibinyamakuru bya Uganda aza gusaba ubuhungiro muri kiriya gihugu Sergeant Major Robert amakuru dufite nuko ubu yari afite ibyangombwa cyangombwa kimwemerera kwitwa impunzi mu gihugu cya Uganda bivuge yuko ari impunzi yemewe mu mategeko mpuzamahanga mbere rero yuko tujya mu idonido ku mategeko ndetse na bimwe mu bintu byagiye biranga abantu bagenda bashimutwa muri kiriya gihugu cyacu atari n'ubwa mbere reka tubumvishe inkuruza y'amasegonda make cyane ubwo inzego za polisi zari zigose urugo rwe ubwo Sergeant Major yatabazaga agiye gushimutwa
polisi igose inzu yanjye yose polisi igose inzu yanjye yose bashaka kuntwara muntabariza abantu muntabarize vuba vuba ndapfuye
uwo ni Sergeant Major Robert reka twongere tubumvishe kugira ngo noneho twinjiye mu kiganiro ubwo hari mu gitondo ubwo yajyaga kubona akabona inzu ye iragoswe cyane
polisi igose inzu yanjye yose polisi igose inzu yanjye yose bashaka kuntwara muntabariza abantu muntabarize vuba vuba ndapfuye
Banyarwanda banyarwanda kazi iri jwi rya Sergeant Major Robert ni jwi ryahise ryumvikana ku buryo hirya no hino ikibazo cye cyahise kimenyekana ibi rero turabivugira iki umunyarwanda uwo ari we wese polisi agomba gutabaza kuko iyo utatabaje bagukora ibyo yishakiye. Amakuru dufite ni uko uyu Sergeant Major Robati igihe yaramaze guterwa muri Uganda aho atuye, abari baje kumushimuta baje mu by'ukuri badafite uburenganzira bahabwa n'amategeko bwo kumufata. Nyuma aho amaze gutabariza ari nabyo duhamagara abanyarwanda hirya no hino ku isi yose, igihe uhuye n'ikibazo kintu cya mbere ugomba gukora ni ugutanga ubutumwa ukamenyesha abantu kugira ngo ikibazo cyawe gihite cyumvikana. Aba bantu rero basanze nta bundi buryo bwari bukwiye gukorwa bahita bahimbye icyaha yuko uyu mugabo yaba ari umwe mu bantu bakekwaho gucuruza cyangwa se kwinjiza ibintu bitemewe mu gihugu cya Uganda. Icyo ni kinyamakuru cya Uganda kinyamakuru kiri mu gikorera mu kwaha cyane kwa leta ya Kigali Chimpo Report, ubwo cyasobanuraga yuko uyu Sergeant Major Robert igihe bari binjiye mu rugo rwe bagiye bafite umugambi wo gushaka kureba ibicuruzwa yinjiza mu buryo butemewe n'amategeko. Ariko nyuma yaho haje no kongerwa andi makuru yagiye atangazwa ndetse n'ibinyamakuru bitandukanye bivuga yuko bamushakagaho ko ashobora kuba atunze imbunda mu buryo butemewe n'amategeko. Amakuru rero twaje gukomeza kumenya nuko ibinyamakuru bya Kigali ubwo byari bimaze kumenya yuko uyu mugabo amaze gutabwa muri yombi, akaba yaramaze kugezwa mu nzego za leta cyangwa se mu nzego za polisi. Amakuru aravuga yuko inzego z'umutekano muri Uganda zimaze kumuta muri yombi aho yaratuye, urugo rwe rwari rumaze kuzengurukwa. Uyu Sergeant Robert nta kindi bakoze usibye kumutwara no kujya kumufunga. Ibi rero nibyo tugiye kuganiraho na mugenzi wanjye Aniseti Karenge. Amategeko avuga iki ku byerekeye impunzi iyo ikoze icyaha mu gihugu yahungiyemo? Icyo ni kimwe. Ikindi cya kabiri abanyarwanda tugomba kumenya ni uko atari ubwa mbere mu gihugu cya Uganda aho inzego z'umutekano zakomeje kujya zigaragaza cyangwa se zakomeje kwitwara nabi aho zashimutaga bamwe mu bantu bafite ibyangombwa by'ubuhunzi tukababona i Kigali. Urugero rw'abo ngabo ni Joel Mutabazi cyangwa se Lieutenant Joel Mutabazi nawe wari ufite ibyangombwa by'ubuhunzi. Uyu mwanya rero Sergeant Major Robert ari mu maboko ya polisi i Kampala ariko inzego z'umutekano wa Kigali ziramushaka. Aha twakwibutsa abadukurikiye ko mu minsi ishize ibwana General Major Vincent Nyakarundi yari yagiye i Kampala guhura n'umuhungu wa Museveni Muhoozi Kainerugaba. Uyu nguyu ni nawe uyoboye ingabo zirwanira ku butaka ndetse aza kubonana n'inzego za semayi zishinzwe iperereza, ni ukuvuga za gisirikare, baganira ibintu bitigeze bisobanuka ariko umusaruro cyangwa se ibintu bivuyemo ni ishimutwa ku buryo bwagaragaye ariko bikarangira bishwe inzego za polisi aho uyu mwana w'umuhungu cyangwa se uyu musore uyu mugabo yafashwe akaba afunzwe. Aniseti Karenge urumwe mu bantu basesengura banakurikira ariko iki kibazo kigiye kukivuga mu rwego rw'uburenganzira bw'ikiremwa muntu aho impunzi ishobora gufatirwa mu kindi gihugu igashimutwa ikazanwa mu buryo budasobanutse mu kindi gihugu. Aniseti abadukurikiye kuri iki kintu wagira icyo kivugaho unagisobanura uko wumva gikwiye kuba kikwiye gukorwa, ijambo ni ryawe.
Bo rero Benwa urakoze. Ikibazo ni ukumenya niba uriya mugabo afite ibyaha akurikiranyweho koko cyangwa se niba ari ukumugendaho kubera ko hari imyumvire ya politiki adahuje n'abo yahoze akorana nabo mu Rwanda cyangwa se niba bafite ikindi bamuhora, kuko ubundi aramutse kuko afite amakosa ari umunyacyaha nta n'impamvu atakurikiranwa. Kandi iyo wahungiye mu gihugu runaka ugomba kubahiriza amategeko yacyo, iyo ukoze icyaha uhanwa nk'abanyagihugu bacyo, ubundi nuko byagombye kugenda. Ikibazo rero hariya sinzi amategeko ya Uganda uko ateye cyane cyane amategeko arebana nifata nifungwa nifatwa nifungwa kubera yuko bigaragara uriya mugabo yagiye kubona abantu baraje bagusurwe yego yabonye ko ari inzego z'umutekano ari nayo mpamvu nawe yatabaje ariko ntabwo yari yigeze amenyeshwa ko ari ibintu yabakibyaha ubundi iyo umuntu afite ikintu akekwaho kurikiranyweho agomba kubanza guhamagazwa akaza akajya imbere y'inzego zibishinzwe akabazwa kwisobanura kugira ngo bagabe igitero biriya bashyiraho bya manda damene nuko uba wigize kagarara udashaka kwitaba igihe we mugani bashobora gukoresha ingufu ariko ku ikubitiro wowe utazi neza niba hari ikintu bagukurikiranyeho cyangwa bagukekaho ukajya kubona ukabona aje batayo nk'igiye kugaba igitero ku ahantu hari nk'igisho cy'amabandi aho ngaho bitera kwibaza ni n'ikibazo gikomeye Uganda ubundi nari nzi yuko mu rwego wenda rwo kubahiriza amategeko ifite aho itandukaniye gato n'u Rwanda ariko hari igihe umuntu abona babikora kimwe cyane cyane wenda ko n'ababituzaniye mu Rwanda bavuye Uganda wenda nabyo birashoboka uriya mugabo rero ntabwo bigize bamubwira ngo bamubwire bati hari ibintu n'ibikurikiranyweho yavuye mu Rwanda deja wabivuze ko yavuyeyo bamufata ngo gusambanya umwana yibyariye icyo ni kimwe urumva nk'uko bisobanura ntazi igihe byabereye cyasha baba bagusize burya niyo umuntu abona yuko barimo bashaka guharabika ariko agira akantu ko gukeka akaba ati none byaba ari byo icyo ni ikintu rero cyo kwanduza isura y'umuntu kandi nkeka kuba bigezeho nk'iyo umuntu abona amakomantere y'abantu bashyigikiye ubutegetsi bwo mu Rwanda none hariya agezeyo yari afite ibyangombwa aho kugira ngo agire agahenge nanone umaze kubivuga yuko bakoze iriya operation nyuma y'iminsi mikeya abakuru b'ingabo z'u Rwanda bavuye muri Uganda kubonana na General Muhoozi none bagiye kumugabaho igitero bagiye kumwanduza ikindi kumushyiraho ikindi cyasha kuvuga ngo banza bavuze yuko ngo yinjize intwaro mu buryo butemewe ubwo ngubwo nicyo afungiye ariko dushobora kuzajya kumva tukumva ejo ari Kigali utazi n'igihe yagende kandi icyo cyaha cyo wenda bamufatiye ubu ngubu ntabwo cyakamujyanishije mu Rwanda kuko yaba yaragikoreye muri Uganda twizere rero yuko batazaza kuzanamo bya bindi ngo n'ubutabera bwo mu Rwanda buragushaka none tukohereje iwanyu kandi ibyaha biratandukanye ariko icyo umuntu yasura inyanga nuko biri mu murongo w'ibyo uyu mugabo w'umuhungu wa Museveni yatangiye byo gushaka kongera kugarura ibintu byahozeho igihe Kale Kayihura yoboraga polisi ya Uganda muzi ko hari abanyarwanda benshi bahohotewe hari ingero wa Ruth none ndabona bigarutse rero abanyarwanda bari Uganda no gushaka uburyo birinda kandi nabo bishoboye bakajya kure yaho kundi twajyaga tuvuga yuko guhunga uvuye mu Rwanda ugahungira Uganda nko guhungira ubwayi mu Kigunda we nari igihe habonetse agahenge byazanye n'umwuka mubi hagati y'ibihugu byombi none ubu ngubu byagarutse ni ukureba rero ni ukubaburira ariko sinabarusha kuhamenya abantu barebe uko byabigenza gusa ntabwo amategeko bayizwa hariya mbere nababaje kandi noneho kugira ngo Uganda yongere ibane n'u Rwanda neza ntabwo byakagombye yuko impunzi z'abanyarwanda zihohoterwa naba nagira ngo rero mpamagarire leta y'u Rwanda nayo ndeba cyane ko yareka ibi bintu byo kwiruka ku baturage iyo umuntu ahunze haba hari impamvu nibwo bavuga wenda hari umuntu uhunga kubera ibibazo by'ubukene birashoboka baranahara abahunga ariko umuntu uhunze ikibazo cya politiki araguhunze bamuhaye amahoro ye uyu muntu yaraguhuze yibereye hari yaracyashakisha ubuzima kujya kumwirukaho birakumarira iki tutagiye no mu rwego rw'uburenganzira bw'abaturage tuvuga ngo umuntu afite uburenganzira bwo kujya aho ashaka gutora aho ashaka wajya kumwirukaho agutwaye ikiguzi igihe cyari kigeze rero kugira ngo abayobozi b'u Rwanda bashyire agati n'intembero bareke kariya kamenyero kabi ko gushaka kujya guhiga abantu bayihunze leta y'u Rwanda urakoze Benwa.
Bakoze cyane muvandimwe Anisiti Ikarege, nagira ngo nongereho rero yuko atari ubwa mbere igihugu cya Uganda cyohereza abanyarwanda bahigwa cyangwa bashakishwa na leta y'u Rwanda, kuko nkuko mwagiye mubikurikirana twari tumaze kuvuga mu kanya gashize, Joel Mutabazi nawe yari umusirikare warindaga perezida w'u Rwanda. Mu by'ukuri iyo ugiye kwitegereza ukuntu igihugu cyacu kitwara muri iki kintu kijyanye no guterura abanyarwanda bagihunze, ni kimwe mu bintu by'ukuri ya umuntu yavuga yuko kigayitse kandi giteye isoni. Ikibazo rero cya Joel Mutabazi ndetse n'abandi banyarwanda bandi bagiye bashimutwa kandi bafite ibyangombwa by'ubuhunzi, ni dosiye mu by'ukuri umuntu yavuga yuko ireba igihugu cya Uganda, ariko ku rundi ruhande ireba n'umuryango ushinzwe impunzi ariyo umuryango wa HCR. Iki kibazo rero ntabwo cyarangiye gutyo, kuko iki kibazo cyongeye kugaruka kandi ntikiranarangira mu mizi yacyo cyo gushimuta abanyarwanda, kuko uwitwa Kale Kayihura uyu yari umuyobozi wa polisi mu gihugu cya Uganda yaje kuvanwa kuri iyi mirimo. Ibintu byagaragaje yuko leta y'u Rwanda yari bifitemo akaboko, ku buryo uyu mugabo nari maze kubabwira mu kanya yirukanwe mu nshingano, amaze kuzirukanwaho hanyuma biba ngombwa yuko bamusimbuza abandi. Anisiti, tukiri kuri iki kintu Kale Kayihura urabyibuka yuko yakuweho, ariko haza kugaragara ikintu kimeze nko kuvuga ngo Museveni agiye guhandura amavunja yatezaga ibibazo mu gihugu cye. Nubwo ariko havutse icyo kintu kigaragara nk'aho ari uguhandura amavunja, ikintu cyumvikana neza yuko cyabyaye umusaruro ukomeye ku buryo leta y'u Rwanda yuririyeho ikasa naho ifunze imipaka n'uyu munsi ibintu bikaba bitameze neza. Kuba rero aka kanya wenda use n'ukubita wihuta, kuba aka kanya umuhungu wa Museveni nyirubwite noneho agarute mu ishusho ya wa mugabo Kale Kayihura, akaba atangiye guhungeta impunzi by'umwihariko z'abasirikare bahungiye muri kiriya gihugu cya Uganda, utekereza ko uyu mwuka nanone ushobora kongera kuvuka, cyangwa niba ibi bintu bikomeje gutya aho impunzi zemewe mu rwego mpuzamahanga mu rwego rwo kubahiriza impunzi bakomeje guhohoterwa gutya, iki kintu nk'umwe mu bantu baharanira impinduka mu gihugu cyacu cy'u Rwanda ndetse ukaba umwe mu bantu bifuza iyo mpinduka, muzajya mucyakira mukivuge ku mbuga nkoranyambaga, mukivuge ku maradiyo nk'uko gusa, nta kindi kintu gishobora guhinduraho. Nafite ni ibibazo bibiri, mwebwe ku ruhande rwanyu aho tumaze kubona yuko impunzi ifatwa, wari umaze kubivugaho gato mu rwego rwemewe n'amategeko ko umuntu ashobora gukora icyaha agakurikiranwa, ariko iri jwi ry'uyu muhungu tumaze kumva mu kanya yatabaza akavuga ati barashaka kunshimuta. Kandi iyo usomye ibinyamakuru bya Kigali birimo n'igihe, biravuga yuko uyu muntu yagombye kugezwa i Kigali. Urumye politike, ku rundi ruhande mugomba kugira icyo mukora. Si ibyo gusa, hari n'ikindi kibazo cy'uko uyu munyarwanda atari ubwa mbere yabakorewe iki kintu. Imiryango ya hasi ikaba yariya yakurikiranira bizi, biravugwa gusa, sinzi ikintu mugomba gukora. Anifiki, ijambo ni ryawe.
Icyo uvuga kirumvikana ko bimaze uravuga ute se bigiye gusubira nk'igihe cya Kale Kayihura igihe yayoboraga polisi ya Uganda? Biragaragara yuko byagarutse, muhoza ubwo arabyivugira, tubona amatwita yandika rimwe na rimwe avuga n'ibintu bitari byo, ngize kumva kubona yandika ngo yaburije mu bitero ngo bamwe mu basirikare ba Uganda bashaka kugaba ku Rwanda, ibintu bitagira abafite nyine afite ubushake bwo gushimisha abayobozi b'u Rwanda bari yayita anko ariwe Paul Kagame, ubwo rero ntacyo atazakora kugira ngo amushimishe. Ahubwo ikibazo ngiyewe ntekereza, niba bikora mu izina rye bwite cyangwa niba inzego za Uganda zose zaramaze kuba infekte zarabaye nk'uko polisi yari imeze cyagiye nyine yayoborwaga na Kale Kayihura. Ni ikibazo rero, ni ikibazo kuvuga ngo tugiye gusubira nk'ahandi, ndabona duhari deja kuko batangiye kugenda babikora ushize wa mugenzi wacu mu Australia wo muri RNC witwa Robert Mukombozi uzukuntu yavuye Uganda bavuga yuko bamuburiye kuko n'undi bashaka kumushimuta ngo niba harimo abantu wenda bagishobora kuburira umuntu byaba ari byiza ariko uyiya we nta wamuburiye igikona bona urugo bararugose numvise bitangiye kumenyekana hanze bamujyana bamuhimbira ibyaha ubwo nite amvuze ko muhimbira kuko ari byo yavuze ariko wenda reka no kwivanga basanga wenda hari nibyo bamukekaho ariko niyo bamukekaho ubundi bagombye gukurikiza amategeko bakamuhamagara akisobanura nk'uko nari nabivuze mu kanya uravuga rero utese icyakorwa n'iki icyakorwa kiragoye kukivuga nge mbona icyoroshye wenda ubu ngubu nk'uko byigeze gukorwa na bamwe mu bantu baranira agateka ka muntu wa mugani nkoreshe n'ijambo ry'ikirundi nuko hari abantu bakoze uko bashoboye bajya kudenonsa uriya mugabo wikoraga witwa Kale Kayogora baratabaza bajya muri za ambasade bajya hehe ibintu biracogora bituma ndetse na Museveni ubwe afata ibyemezo nk'uko waruvuze biriya yise guhandura amavunja icyakorwa rero cya mbere ni ugutabariza abantu tugashyiramo akabaraga gutabaza tukagenda kwereka amahanga yuko ibintu bikorwa muri kiriya gihugu atari byo tukamagana Leta y'u Rwanda ku mugaragaro kuko niyo ibibyihishe inyuma hanyuma tugashaka uburyo aho impunzi zahungiye zagira amahoro ubwo ndashaka kuvuga yuko ACR ifitemo uruhare runini ko tugomba kuyegera tukayibwira yuko mu nshingano zayo harimo guproteja abantu bahunze ubutegetsi bwabahungitaga donc ikibazo gikomeye harimo ibihugu bibiri igihugu cya Uganda aba bantu barimo harimo igihugu cy'u Rwanda kibiruka inyuma ariko hari na institution yitwa HCR ari ishinzwe kubaproteja HCR rero ikibazo ni uko akenshi ubona ari ikito cy'ibyo bihugu byombi cyangwa cya kimwe muri byo ubwo ni ugushaka uburyo abantu nayo bayishyira imbere y'inshingano zayo ikabibona ikareka gukora ibyo bintu cyane cyane ko HCR atari ubwa mbere kuva kera buri gifite ibintu nko muri situasiyo y'u Rwanda dufite preuve y'uko hari ibintu bibi yagiye ikora ishyigikiye Leta y'u Rwanda haba mu gushimuta haba ndetse no mu bwicanyi bwagiye buba Leta y'u Rwanda ikabikora bizi igafunga amaso cyangwa se ahubwo nayo ikabigira mu ruhare icyo ni ikibazo rero ni uko abantu bazisuganya bakareba icyakorwa ariko ntabwo twakwicara gusa ubwo icyakorwa bwo wenda dufaso konkrete sinakikubwira ubu ngubu wenda tutaranagitekereza ariko icyangombwa ni uko tubona ko ikibazo gihari kandi ko tugomba gushyiramo imbaraga kugira ngo bagenzi bacu bari hariya bagire umutekano babeho nk'izindi mpunzi nawe uje kubiruka inyuma sinzi ndeba ngushije ariko ndumva ari icyo navuga
akoze cyane niseti birumvikana ibyo uvuze icyo nange nakongeraho kubadukurikiye nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko ubundi gushimuta umuntu ukamuvana mu gihugu ukamugeza ahandi ibi ngibi ni bimwe birimo bigaruka cyane ku isura itari nziza ku gihugu cyacu cy'u Rwanda aho kugeza ubu ngubu hari urubanza rutegereje Leta y'u Rwanda kwishimutwa rya Bwana Paul Rutesabagina gushimuta rero kwa Leta ya Kigali umuntu yavuga ko ari umuco cyangwa se ari nk'ikintu umuntu yavuga yuko cyamaze kuyarikamo kukibavanamo kereka wa mugani wa perezida wa Uganda Museveni kugihandura kikavamo kikajugunywa hanze abadukurikiye rero ndagira ngo mbibutse ko mu by'ukuri ishimutwa ry'abanyarwanda ryagize ingaruka zikomeye cyane ku mubano hagati y'ibihugu byombi bya Uganda ariko nta nubwo byahagarariye aho ngaho ndagira ngo mbibutse ko wari uhagarariye igipolisi cya Uganda umuyobozi wayo mukuru ariwe General Kale Kayihura uyu yanafatiwe ibihano na Leta ya Amerika kubwo kubangamira uburenganzira bw'ikiremwamuntu muri kiriya gihugu uyu munsi ibihano Kale Kayihura yahawe ntago birakurwaho Kale Kayihura ari mu gihugu cya Uganda ndetse akaba ategerejwe kuzitaba imanza kuri iki cyaha kijyanye n'ishimutwa ry'abantu bahungiye mu gihugu cya Uganda aha akaba ariho umuntu yanashimira Leta ya Uganda by'umwihariko perezida wabo kuko mu byo akora tumushimira harimo no kuba adakunda kurenganya cyangwa kwica cyangwa gutanga uwamuhungiyeho. Iki ni kimwe mu ndangagaciro umuntu yashimira perezida wa Uganda. Ariko uyu mubano w'umuhungu wa Museveni na leta y'u Rwanda ni kimwe mu bintu ntekereza ko bigiye gutanga isura itari nziza, aho mpamagarira imiryango iharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu gutangira kugaragaza iki kibazo, kuko gishobora kuba kizateza undi mwuka cyangwa gishobora kwambura uburenganzira cyangwa ubumuntu ikiremwa muntu. Rero ngiye ku giti cyanjye icyo ntekereza nanasoza kuri iyi ngingo kugira ngo dufate iyindi, nuko gufata Robert Sergeant Major Robert ukamusubiza mu Rwanda bidashoboka. Icya mbere nuko icyari kigenderewe uyu munsi bwari uburyo gushimuta uyu muhungu ntibimenyekane, tukajya kumva twumva ko ari mu maboko ya Kigali. Icyari kuzakurikiraho wenda twari kuzabyumva cyangwa se tukazayoberwa icyabaye, nkuko hari ibigenda bikorwa ariko tukayoberwa ibyabo. Ahangaha natanga urugero, ni nk'umusore w'umuhanzi bakunze umuhanzi uzwi mu minsi yashize yaburiwe irengero, imiryango mpuzamahanga iratakamba isaba yuko mu by'ukuri yabasha kugaragara, ariko leta y'u Rwanda ivuga ko ashobora kuba yarahungiye mu gihugu cya Uganda, ariko kugeza uyu munsi ntawuzi ahaherereye. Ni Musa, ngira ngo Musa anise tuze kunyibutsa izina rye rya kabiri. Ni umuhanzi mu by'ukuri uzwiho kuba Bahati. Yego, Bahati Musa ni umuhanzi waburiwe irengero. Yego, urakoze cyane kunyibutsa. Uyu mugabo rero Bahati nawe twari kuzumva wenda umuntu yaraburiwe irengero, twumva ko yagiye Uganda ariko tutamenye ukuntu byarangiye, ariko kubw'amahirwe kubwo kuba yashoboye gutaka akavuga ati ndashimuswe ikibazo cy'icyamenyekanye. Rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko iyi procedure yo gufata uyu muhungu bakamusubiza i Kigali iraremereye cyane, kuko icya mbere ni impunzi, icya kabiri yarahunze, icya gatatu araregwa kuba hari ibicuruzwa bamurega ko yabarinjize. Amahirwe dufite ni uko ibinyamakuru byose hano byagaragaje yuko ikintu bigeze basanga mu nzu ye, icyo wenda gishobora kuba cyahimbwa ntekereza ko gishobora kumubuza uburenganzira bwo kuba yabasha kwisanga mu kindi gihugu cyo hanze cyamwakira, kuko afite urubanza aregwa wenda atararangiza. Ariko igihe urwo rubanza rushobora kuba rurangiye, ntekereza ko yahabwa ubwo uburenganzira bwo kwideplasa akaba yajya kuba mu kindi gihugu kiri kure y'u Rwanda. Rero ikintu nasorezaho nanone ni ukumvikanisha ko mu by'ukuri kugira ngo uyu muhungu bamugeze i Kigali birasaba imbaraga zidasanzwe zimeze nk'izo gushimuta, ariko mu buryo bwemewe n'amategeko ntekereza ko ari ikintu kidashoboka. Ikindi gishobora guhungabanya abantu ni uko hari nk'abantu bashobora kuba barahungiye muri kiriya gihugu cya Uganda, bashobora kumva ibi ngibi bagahungabana bakavuga bati ah, bya bintu ntibyoroshye, noneho natwe reka turebe icyo twakora kugira ngo dushakishirize amahoro ahandi. Ahandanyira ngo nibutse impunzi ziri mu gihugu cya Uganda ko leta y'u Rwanda imera nka cya kintu cyo gutera ibuye mu gihuru noneho igategereza ikivumbuzi. Guteriwe mu gihuru bivuze yuko nimwibeshya mukideplasa mukarenga imbibi z'ikindi gihugu, leta y'u Rwanda ishobora kubashimuta mu buryo bworoheje. Ahubwo ikintu cyiza mukwiye kuba mwakora niba kuko mwarahunze leta y'u Rwanda, ni mumanuke mwegere HCR. Ndabizi neza yuko ikorana na leta ya Uganda, mwe na ushobora kwamutinya, ariko burya icyiza no kwimenyekanisha mu mategeko mu rwego rubishinzwe mpuzamahanga rushinzwe impunzi, kugira ngo ubashe kurinda umutekano wawe. Ahasigaye ibindi byo kuvuga ngo wenda ngo muri deplasa mujye ahandi ku kindi gihugu cya kure mukomereza ahandi, ubu leta ikintu yakoze ni ukudipowinga uburyo bwayo bwose bushoboka kugira ngo nimubibeshya mukisanga ku mutego nako ku mupaka ibatega umutego ibasubize i Kigali, kandi icyo gihe bizaba biboroheye i Kigali kuba bakutwara bakakugeza aho bifuza. Eki ingingo tuyiveho, nubwo ntekereza ko ikindi gihe tuzayigarukaho. Banyarwandakazi rero tutabatindiye, reka tugaruke ku basirikare bamaze iminsi bagaragaye i Kigali bo mu gihugu cya Mali. Anicet abadukurikiye, mu minsi yashize twagiye kumva twumva yuko igihugu cya Mali hanakwibutsa badukurikiye yuko Mali ni igihugu kiri mu majyaruguru ya Afurika iburengerazuba kikaba ari igihugu kinini cyane gishobora kuba ntekereza ko nacyo ni igihugu kinini cyane ariko kirimo politike idasobanutse neza kuko mu minsi yashize guhera mu mwaka w'ibihumbi bibiri kugera mu mwaka w'ibihumbi na makumyabiri na rimwe habayemo kudeta ebyiri. Kudeta rero ya nyuma iheruka mu minsi yashize yakozwe n'umwe mu bakoloneri bakomeye bo muri kiriya gihugu witwa koloneri Assimi Goïta, akaba yarafashe ubutegetsi mu kwezi kwa gatanu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri na rimwe. Igihugu cye rero kije kwinjira mu bibazo bikomeye byo gufatirwa ibihano n'ibyo bihugu bimwe byo muri kariya gace ka Afurika. Rero kuwa kane ku itariki ya cumi na kabiri z'ukwezi kwa gatanu, umuyobozi mukuru w'ingabo za Mali ariwe Jenerali Omar Diarra yari mu rugendo mu Rwanda rwafashe iminsi itatu i Kigali. By'umwihariko yahuye na Perezida w'u Rwanda Paul Kagame ndetse na mugenzi we ubwo ni chef wa eta majoro Bwana Jenerali Ikazura. Hanyuma icyo bari bagamije ngo ni ugushimangira ubufatanye n'umutekano no kurinda kurinda ibihugu byabo ndetse n'umutekano. Kuri mikorero ya televiziyo uwo musirikare w'umujenerali witwa Omar Diarra yavuze ko uruhare rw'u Rwanda ndetse n'ubushobozi bw'ingabo z'igihugu cy'u Rwanda cyane cyane muri Mozambique, yemeje yuko ingabo z'igihugu cyacu zishobora kugira imikoranire idasanzwe no kubaka ubushobozi cyane cyane gutanga ubwigenge kugira ngo akarere ka Afurika kabashe kugira ubwisanzure cyangwa se ubwigenge muri politike. Ubufatanye rero bw'ibyo bihugu byombi cyane cyane mu kwirwanaho mu myitozo ya gisirikare ngo byari ku murongo w'ibyari byazanye uyu mujenerali shifu wa eta majoro w'izi ngabo za Mali. Aniseti turi kuri iki kintu nagira ngo nibutse abadukurikiye yuko Mali ni igihugu cyakoronijwe n'igihugu cy'Ubufaransa. Igihugu cy'Ubufaransa mu minsi yashize cyari gifitanye cyane ubushuti budasanzwe aho Bwana Macron yari yaragendereye u Rwanda mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri makumyabiri ngira ngo na rimwe igihe hibukwaga jenoside yakorewe Abatutsi, ndetse hari n'amadosiye yari aremereye yahuzaga ibihugu byombi ko ari bibiri asa naho ari mu buryo bwo kurangira burundu. Aha ndavuga idosiye y'indege ya Habyarimana ndetse n'iyahoze ari uyu mugore wa Habyarimana, ariko ibi bintu ntabwo umuntu yabifata nk'aho ari ikibazo cyarangiye kuko nanone mu minsi yashize Jenerali Kazura yaherekejwe n'ushinzwe iperereza mu gihugu cy'u Rwanda ry'imbere no hanze ngira ngo niba nibuka neza ntabwo ndi bubitinde kuko twabivuzeho umwanya muremure. Ibyabazanye twabiganiriyeho mu kiganiro cy'ubushize wenda babibaye ngombwa twakongera tukabicagaguraho mu nshuro makeya, ariko kugeza ubu ngubu umusaruro w'izo ngendo urasa naho utabayemo. Mali mu minsi yashize abantu uyu mukoroneri watembagaje ubutegetsi yafashe icyemezo cyo kwirukana ambasaderi w'Ubufaransa mu gihugu cya Mali, arahambirizwa aragenda, ndetse umubano w'igihugu cya Mali n'Ubufaransa ukomeje kuba mubi. Kuba rero uyu mujenerali shefu wa eta majoro yaragaragaye i Kigali akagaragara imbere ya Perezida Paul Kagame bikanatangazwa ku mbuga nkoranyambaga za Twitter biciye kuri minisiteri y'ingabo, hari ubutumwa bwari buhari. Aniseti, iki kintu cy'umubano usa naho ugamije kuzana ubutwererane bwenda kumera nk'ubutwererane bwabaye muri Mozambique ndetse n'u Rwanda bikaba byakwimukira muri Mali, igihugu cyakoronijwe n'Ubufaransa kimaze kwirukana ambasaderi wacyo, ishusho wowe nk'umuntu ukora analize, nk'umuntu ukurikirana ibintu hafi, wabwira abanyarwanda ni seki igifite mikoro ni iyi
reka wenda mbanze nkunganire kuri presentation wakoze nkongerereho ko Mali ari igihugu azi iminsi gifite ibibazo bikomeye by'umutekano ubundi Mali ni igihugu gifite inyeshyamba ziho mu majyaruguru z'abatuwarege zishaka kuvanaho leta isanzweho ya Mali noneho mu minsi ishize mu gihe ngira ngo ni mu 2014 cyangwa na 5 niho nibuka neza ariko hari ku butegetsi bwa François Hollande muri France haje noneho abandi bantu abangaba b'intagondwa zigendera ku mahame y'idini ya Isilamu nayo agaba igitero hafi yo gufata umurwa mukuru ariwo Bamako babonye bikomeye nibwo perezida wariho icyo gihe yiyambaje ubufaransa bwohereza ingabo izo ngabo zagiyeyo zihangana n'abo bantu zibasha kubahashya babandi basa n'abari kuri kumwe na Al-Qaeda zibasha kubahashya noneho zigumayo kugira ngo zikomeze zicunge umutekano ariko mu kugumayo abafaransa bumvikanye n'ibihugu bya hariya bashyiraho ikindi kintu bise G5 Sahel no kuvuga ibihugu bitanu biri hariya harimo na Mali byagombaga gushyira imbaraga mu kurwanya abo bantu ba Boko Haram n'abandi bavuga ko nyine ba amashami ya Al-Qaeda ibihugu bitanu byemeza kurwanya Ubufaransa bukabashyigikira ariko ingabo nyinshi akaba ari izabo ibyo bihugu byari Mauritania byari Niger Chad Burkina Faso Mine na Mali nibyo bise G5 Sahel noneho rero nk'uko abisobanuye mwaka ushize muri 2021 Colonel Goyita na bagenzi be bayiritse ubutegetsi bwariho baza ari abantu barwanya Ubufaransa cyane bungu bana butegetse kuhava Ubufaransa uretse ko bugenda busete ibirenge bwavuze yuko kuvana ingabo zabwo wenda bizafata nko mu gihe cy'amezi 9 ariko ubundi barabwirukanye noneho bo kugira ngo bacunge umutekano wabo cyane cyane abo bategetsi bazana ba bantu bo mu Rusiya bitwa Wagner n'ubwo niyo icunga umutekano wabo bantu ubwo urumva ko Ubufaransa mbese burimo buravamo hakazamo n'ibibazo bya diplomasi cyane nyine n'ambasaderi baramwirukanye wabyumvise wabivuzeho mu kanya ndetse minisitiri w'ububanyi n'amahanga Ubufaransa Jean-Yves Le Drian we bamujyanye no mu nkiko bagomba kuburana sinzi ibyo bamurega urumva ni ibintu nk'ibyo ngibyo ubwo rero noneho urumva hari Wagner nagira ngo nsobanure gato ko muri iyi minsi iri solicite cyane mu ntambara Uburusiya burwana na Ukraine hari abantu cyane cyane abayobozi bayo barimo kuvana mu bihugu bya Afurika muri Central Africa no muri Mali kugira ngo bajye gufasha ngo gukora abantu bazobereye mu rwano bajye gufasha muri coordination y'ingabo kubera ko Uburusiya nk'uko mubikurikira ufite ibibazo byinshi byo kubura ingabo muri iyi minsi ubwo rero ubwo abo bagabo ba Colonel Goyita babonye ko bitoroshye barashaka andi maboko nkeka ko aricyo cyari cyajyanye uriya mugabo i Kigali ni ugushaka uburyo ingabo z'u Rwanda ziza muri Mali kugira ngo zunganire Wagner mu kubacungira umutekano nibwira ko ari byo bashaka ubwo ariko tuzayibona mu minsi iri imbere nibwira ko ari ibyo ariko tuzaba tubireba ntabwo umuntu yabihamye 100% gusa nanone mwibuke ko mu minsi yashize muri ya biro politiki ya FPR iherutse Paul Kagame bwari yavuze ko hari ikindi igihugu cyo mu karere benda koherezamo ingabo mwarabyumvise yarabivuze nta gushidikanya rero ko icyo gihugu kindi gishobora kuba ari Mali dukurikije rero ya ruzinduko noneho hari akandi kantu kantangaje nuko uriya mugabo yavuye i Kigali kuwa kane ku cyumweru ni ukuvuga nyuma y'iminsi itatu gusa avuye i Kigali Mali yahise itangaza yuko ivuye muri ya G5 bya bihugu bitanu bya Sahel ya G5 Sahel yari yarashyizweho kugira ngo ijye guhashya izo nyishyamba zishingiye ku mahame y'idini ya Isilamu. Yavuze yuko yivanye muri iryo tsinda ry'ibihugu bitanu, ibishinja yuko ishinja iryo tsinda ko ngo ari igikoresho cy'ibihugu by'amahanga nyaka ko ashaka kuvuga Ubufaransa. Urumva rero nahantu biraho, ibintu biraho, ubwo ashobora kuba arabonye ako ya Paul Kagame, dore ko nawe yamwakiriye ku giti cye akavuga ati none ubwanyemereye ko agiye kohereza ingabo, nta mpamvu yo gukomeza gukorana n'aba bantu ba G5 Sahel, wenda azaza afatanye na Wagner. Nuko njyewe mbibona ubwo niko nsoma ibihe, ubundi ariko tuzabibona mu minsi iri imbere. Hakazamo ikibazo wakomoje uru cyitwa Benoit, ubona wakomoje mu kanya uvuga uti se mama raproshoma y'u Rwanda na Mali izahura ite n'umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa, ko ubu ngubu bafatanya agatoki ku kandi, ese Abafaransa bazabona gute ko ingabo z'u Rwanda zigiye gufatanya na Wagner? Wagner ubundi ni ingabo zitazwi z'Uburusiya, urabona ibibazo biri hagati y'Abarusiya n'Abanyaburayi muri Ukraine, noneho Mali nayo igiye kuri icyo gice n'u Rwanda rugiye kwifatanya na Mali. Abafaransa bazabibona gute? Ese za nyungu u Rwanda rutegereje kuri France ntabwo wenda bizazibangamira? Simbizi, tuzabibona mu minsi iri imbere, ariko harimo ibintu by'urujijo. Gusa ikigaragara cyo kugira ngo nasubize ikibazo twibajije muri titre y'ikiganiro, icyagenza guriya mugabo ni ugusaba ko ingabo z'u Rwanda zaza muri Mali nk'uko zagiye muri Mozambique, nk'uko ziri no muri Centrafrica. Bene ibyo bintu Paul Kagame atabyanga, kuko baramwishyura, kandi Mali ntibuze ibyakwishyura kuko harimo bafite amabuye y'agaciro menshi nabo, ngo ni inyungu nyine baba bakurikiye, ariko urumva ko na Mali nayo ibakeneye. Urakoze.
Akoze muvandimwe Aniseti ku bisobanuro byiza utanze. Abadukurikiye ndibaza yuko hano harimo ibibazo byinshi cyangwa harimo ibisobanuro byinshi cyangwa harimo ikintu kimwe abantu bashobora gusobanukirwa. Reka nanjye wenda ngaruke inyuma gatoya, nk'uko mugenzi wanjye Aniseti yari amaze kubibabwira. Mu by'ukuri iyo dushaka gusobanura bino bintu, tuba tugira ngo Abanyarwanda ubwabo bihitiremo cyangwa bumve uko bumva ibintu, naho twebwe icyo tuba turimo tuvuga ni bya bindi akenshi usanga i Kigali kuri plato zabo zimwe abantu bashobora kuvugira ibyo bumva bagomba kuvuga, babwira abantu amakuru ibi batajya babizana. Sisteme rero Kagame arimo ashaka kubaka mu gihugu cy'u Rwanda, arashaka kuyigira nk'izi sisteme z'ibi bihugu bikomeye cyane ku isi bifite ubushobozi n'amikoro. Iyo witegereje uko ibi bihugu nka Amerika, ibihugu by'i Burayi ndetse n'Urusiya cyangwa se Ubushinwa uko buhagaze ku ruhango mpuzamahanga muri politike, muri diplomasi, ubona ko Kagame ashaka gutera ikirenge muri ibyo bintu, ariko akaba ari wa muntu wibeshya cyane bitewe n'uko icyo kintu ubundi ugerageje kugitekereza ntabwo cyakagombye kuba ari kibi, ariko igiye kureba abantu ashaka kwigereranya nabo, icya mbere bakunda abaturage babyo b'ibyo bihugu bakomokamo. Umunyamerika umwe yapfuye, ibintu biracika, televiziyo zabo zikavuga, Umurusiya yapfuye aguye ahantu runaka, usanga nibo bakoresha uburyo bwose bushoboka kugira ngo umuntu hamenyekane ikimwishe. Umuturage w'i Burayi cyangwa se n'ibindi bihugu, ubona ko mu by'ukuri iyo havutse icyo kintu abantu bahaguruka, ibinyamakuru bikavuga. Ariko iyo ugiye ku ruhande rw'u Rwanda, usanga leta yacu y'u Rwanda ibyo bintu biba ku muturage wayo biba ari nk'umunsi mukuru ku gihugu. Umuturage ushimuswe, umuturage upfiriye ahantu mu Rwanda umuturage w'u Rwanda waburiye ahantu usanga ibinyamakuru by'u Rwanda mbere yo kubabazwa n'uko ari umunyarwanda warugomba kugirira akamaro u Rwanda ikintu cya mbere leta ibanza igatanga ubumenyi n'ubusobanuro kuri uwo muntu ko yari akwiye gupfa icyo ni cyo kagame atandukanye n'abandi ikindi cya kabiri perezida wacu w'u Rwanda afite ikibazo cyo gukunda impiya reka tuvuge kuri iki kintu cy'abimukira bagiye kuva muri ibi bihugu by'abazungu ndavuga ibihugu by'Uburayi mu Bwongereza n'ahandi barimo bateganya kuzaba kuzazana impunzi z'abimukira mu by'ukuri ibi bihugu bifite ikibazo cy'ubucucike bw'abaturage ariko bikaba bifite n'amikoro u Rwanda dufite ikibazo cy'ubucucike nta nubwo dufite amikoro abaturage bagomba kuzanwa mu gihugu cyacu cy'u Rwanda na abanyafurika n'abandi bantu baturuka mu bihugu bitandukanye bya Aziya n'abo Arabu ariko ugasanga mu by'ukuri abo bantu kugira ngo babashe kwiyintegra mu banyarwanda ni ibintu bigoye cyane ariko kuko baherekejwe n'amafaranga perezida w'u Rwanda arayakira ariko tutibagiwe yuko abanyafurika bazaba barimo hariya bazisanga mu Rwanda bashobora kuba bazagirana ikibazo na leta y'u Rwanda ku buryo ibihugu byinshi bya Afurika bishobora kuzafata leta y'u Rwanda nk'igihugu kimwe kibangamiye ibyo bihugu aho rero niho kagame atandukanye n'ibi bihugu buti rero kuyihe mpamvu uyu munsi Mali yafashe ubutegetsi ikaba yarafatiwe ibihano ndetse ubukungu bw'igihugu bugasa naho burimo budindira yafashe icyemezo cyo kwibukana inzego zimwe zitandukanye mu gihugu cya Mali z'Ubufaransa by'umwihariko nk'ambasaderi wa uhagarariye inyungu z'Ubufaransa muri kiriya gihugu mu by'ukuri kuba uyu munsi umubano w'Ubufaransa n'u Rwanda usa naho ugaragarira abanyarwanda ku ruhande rumwe ko ari mwiza ntabwo wanganaga n'umubano w'abanyamari warufitanye n'Ubufaransa kuko nka Bamako hano mu Bufaransa igihugu dutuyemo Bamako yari imeze nk'imwe muri komine y'Ubufaransa iyo winjiye muri iki gihugu cy'Ubufaransa ikintu cya mbere ubona ni abirabura bakomoka muri za Mali cyane cyane na za Senegal ni abantu benshi cyane bakomoka muri kiriya gihugu ubukungu bwa kiriya gihugu cya Mali akenshi muri diaspora bukomoka hano muri bihugu cyane cyane Ubufaransa ntibyumvikane rero ukuntu aka kanya perezida w'u Rwanda atinyutse kwifotoranya n'abantu bavugwaho ko bashaka gufatirwa ibihano na perezida Emmanuel Macron abo bantu bakanasobanura yuko u Rwanda kuba rwaragize uruhare muri Mozambique rwanagira n'urundi ruhare muri Mali yari message ziza ku gihugu cy'u Faransa mu kiganiro cyashize mu minsi yashize twagiye tuganira ukuntu u Faransa bushobora kuba wenda bwaribeshye kuri leta y'u Rwanda ndetse tuza kugaragaza ko umubano w'u Rwanda n'Ubufaransa aho ingabo z'u Rwanda chef wa état major yaje guhura na chef wa état major wanga twabiganiriyeho ariko ikintu cyavuyemo ntabwo twigeze tukibona ariko ufite ubushishozi ukareba uko ibintu byifashe nibyumvikana ukuntu nyuma ya chef wa état major w'u Rwanda aviriye muri iki gihugu umubano hagati y'ibihugu byombi bibiri bisa naho umeze neza hanyuma mu gihe gito ya leta y'u Rwanda igatumiza ambasaderi w'u Faransa uhagarariye igihugu cy'u Faransa mu gihugu cy'u Rwanda hano mu Faransa akasubizwa mu Rwanda ntahabwa izindi nshingano twari twabivuzeho ni ukuvuga ngo hari ikintu hagati y'ibihugu byombi ko ari bibiri tutararebesha amaso ariko gishobora kuzaturika mu minsi iri imbere kuvuga ko umubano w'u Faransa n'u Rwanda ushobora kuzongera kuzamba muri diplomasi rero ntekereza ko ahangaha hari ibintu mu rwego rwa politiki twebwe bisa naho bidusiga ariko waza kwitegereza ugasanga noneho hari igihe umuntu ashobora kuba agiye gukubitirwa mu gatebo muti gute iyo witegereje igihugu cy'u Rwanda n'u Faransa cyari gishingiye ku mateka y'indege kuri jenoside yakorewe abatutsi uyu munsi u Faransa bwasa naho burimo buvana iyo dosiye hagati y'u Rwanda icyabihuzaga ku kibazo runaka gikurweho nukufuga ngucho chinuchira museki na kuweho hagati ili hugu vijombi kwa ibibiri hagurete Rwanda ya rezu Ufaransa kugira ngo muri ibintu birebana na genocide nkuko bakunze kuyibwitirira ngo u Rwanda rutanga ikirego rwe tukeneye impoza mari ariko ntawe tugeze tubona wenda bazabizana mu myaka irimbe ariko kugeza ubu nta gihari bivuga iki rero bivuge ko byanze bikunze ndavuga ku giti cyanjye bivuge ko byanze bikunze ntabwo nemeranya neza n'umutima nama nako ndemeranya n'umutima nama wanjye ko Perezida w'u Rwanda gufata icyemezo agahurira n'abantu bakuwe bakuye leta yari iriho yemewe mu mategeko aho u Faransa bufata bari abantu ko bakoze icyaha aho u Faransa bufata bari abantu yuko birukanye leta yabo n'ingabo zabo zabarizwaga muri kare agace kwari ikintu kitoroshye iki cyonyine gishobora gucuma abantu niba durimo dukurikirana intambara zimo zibera hano haruguru ndavuga haruguru y'Ubufaransa mu gihugu cya Ukraine aho byonyine igihugu cy'Urusiya kivuga kiti turabashinja ko mwari mwagiye kwakira abo tuteka ko bashobora kuzatugirira nayo mu minsi iri imbere turabateye none leta y'u Rwanda yo ifashe icyemezo cyo kumva ngo abo bantu baraje kandi bagiye kuganira ku mishinga ifitanye ubushuti bwa hafi n'ingabo aha twakwibutsa abadukurikiye ko si ikibazo cya Mali gusa no muri Centrafrica hari ikindi kuko niba mwibuka mu minsi yashize hari abavuzweho gushaka guhirika ubutegetsi bashatse kuresa perezida biza kugaragara ko abari babifite mu ware ngo ni Abafaransa bamwe bavugwaho yuko ari abacanshuro kandi nibuke ko ingabo z'u Rwanda arizo zinize perezida wa kiriya gihugu igihugu rero cyacu cy'u Rwanda kirimo kinjira cyane mu buryo bw'umuvuduko udasanzwe kugaragaza isura yo gushaka gusa naho kirimina cyane kirukana gikuramo abantu bitwa ko ari Abafaransa muri ibi bihugu bya Afurika by'umwihariko ibihugu byakoronijwe n'Abafaransa ntibiza batangaze mu minsi iri imbere za Chad ntibiza batangaze mu minsi iri imbere za Senegal n'ahandi aho igihugu cyacu kivugwamo cyane mu bikorwa nk'ibi ngibi ariko usanga mu by'ukuri bishobora kugira byagira ingaruka hagati y'ibihugu byombi umubano w'ibihugu byombi by'Ubufaransa n'u Rwanda si byo gusa igihugu cyacu kirashaka gukomeza kwinjira hagati y'ibihugu kugira ngo kigigane kigaragaze imbaraga ariko hari n'andi madosiye aremereye arimo n'aya ba Rusesa bagina twabivuze mu minsi iri imbere bivuga ngo kumva yuko leta yacu y'u Rwanda ishobora kujya mu ruhando mpuzamahanga igahangana n'Ubufaransa igahangana na Amerika ni ibintu ntekereza ko mu minsi iri imbere bishobora kuzagorana kandi bishobora gushyiraho akadomo ku butegetsi bwa perezida w'u Rwanda izi ni analize zanjye n'imitekerereze yanjye aha rero icyo nshaka kuvuga nuko nk'uko mugenzi wanjye arabivuze ntibyumvikana kuri mu minsi mikeya kuwa kane shefu wa eta majoro arazamutse avuye mu Rwanda akigera mu gihugu cye uriya muryango wa G5 Saheli ibihugu bihuriwemo ko ari bitanu bari kuzayobora mu minsi iri imbere bahise bawikuramo kandi uwo muryango ushinzwe kurwanya bari abantu bitwa ko ari abantu bakora ibikorwa by'iterabwoba muri make rero ziriya nama ziri iriya mikorere ya kuriya kuntu ubundi tuyiziho Kigali aha rero ndagira ngo mbwire abadukurikiye yuko icyari kijyanye bari abantu i Kigali nta kindi gihari usibye intambara yo gushaka kwirukana cyangwa se gukura Ubufaransa muri biriya bihugu bya Centre hagati muri Centre Afrika cyangwa muri Nord Afrika cyane cyane biriya bihugu byagiye bikoronizwa n'Abafaransa Anicet kireka niba hari ikindi bari kongera kuri iyi ngingo twihuta tuvuge gatoya ku rubanza rw'uyu Ishimwe Dieudonné
sugira ngo ntuzirangije Benoît reka tujye ku yindi sije ndumva wabivuze byose no gukonfirima ibyo wavuze gusa ntacyo
nakoze cyane banyarwanda kazi twagira ngo tubabwire ko aha tuba turi mu biganiro dushaka namwe aho muba mukeneye kugira icyo mwongera muko ari uburenganzira bwanyu twabahereze nomero ya telefone iri hejuru WhatsApp muramutse mubikeneye muhabikaze kugira ngo mujye muza mutange ibitekerezo byanyu Ishimwe Dieudonné numwe mu bantu nkuko bakunze nkuko twayivuze mu minsi yashize twagiye tubabwira yuko tuzagenda tubigarukaho ubu tuvugana mu mwanya ushize mu masaha ashize hafi atatu cyangwa ane ubu ngo tumaze kugera isambiri minota 11 mu masaha 10 saa 10 n'igice hamaze gufatwa icyemezo yuko iminsi 30 yagombaga gufungwa by'agateganyo bafashe icyemezo cy'uko agomba noneho kuburana ari muri gereza bivuge yuko Ishimwe Dieudonné ubu mu minsi iri imbere tuzajya tumubona aje mu rukiko yambaye imyenda ya roza aloza no kuvuga ikero iburanisha rijya gutangira abanyama ntago ari uyu munsi nagira ngo mbabwire gusa yuko uyu Ishimwe Dieudonné yamaze guhamu yamaze kumanurwa ubu ngubu tuvugana ari muri gereza kandi azaza kwitaba urukiko yambaye imyenda ya roze bivuge yuko uko mwajyaga mubona yambaye ya makostime aje kuburana bitakunze uyu muhungu rero twabivuzeho mu minsi yashize ndetse dubitangaho commentaire n'abadukurikiye bagerageza kubitangaho commentaire ntibyanatinze niba mubyibuka neza narabwiye nti nibiza batangaze mwumvise yuko uyu musore urubanza rwe bagomba kurutwara mu muhezo niko rero byaje kugenda uyu musore abanyarwanda benshi twari dutegereje yuko tugomba kumva urubanza rwe akiregura urukiko rugitangira nkuko mwagiye mubyumva ibi ngibi nta nubwo ndi bubisubiremo cyane hafashwe icyemezo yuko urubanza ruberwa ubera mu muhezo byari bisabwe n'ubushinjacyaha aho ubushinjacyaha bumaze gusabira icyo cyemezo ubundi ahandi icyemezo nk'iki ngicyo gisabwe cyangwa se icyifuzo nk'iki gitanzwe mu urukiko ruriherera kwamara kwiherera rukagaruka rukasanga ubusabe bw'urega cyangwa uregwa bwemewe cyangwa butemewe none urubanza rugakomeza kuri iyi nshuro rero Ishimwe Dieudonné we ntabwo ariko byagenze ahubwo ubushinjacyaha bwarabisabye ndetse bihita byemerwa ako kanya urubanza ruratangira aho cyemezo cyaje kwemezwa yuko abari mu rukiko bose bagomba gusohoka hanze parasote sinibu bitindeho icyo twaje gukuramo nuko Ishimwe Dieudonné yasabye yuko icyaharegwa kijyanye no kuba ngo yarasambanyije abana b'abakobwa bitabiraga ariya marushanwa cyavuzwe ku mugaragaro akaba yifuza ko gikwiye kujya n'ubundi ku mugaragaro kuko we nyirubwite ibyo bamuregaga byose biri hanze ahasigaye icyaba kidashobotse wenda kikaba cyitwa yuko cyagombye kuba ari we kuko ari we wagombye kuba afite isoni zo gusobanura ibyamukorewe kandi noneho kuba urukiko rwemeje kumutumiza ku bintu byemejwe mu rukiko binasomwa mu rukiko we ku giti cye byari bikwiye kumukuraho ubusembwa Aniseti rero iki kintu ntabwo twigeze tukiganiraho ntabwo twabonye umwanya wo kukivugaho tukivugaho twihuta uyu musore arifuza kugira ngo akarengane ke abanyarwanda bakunze cyangwa se abo yarenganyije byumvikane ubutabera bufate inzira bukwiye kuba bukwiye gufata twakunze kugaragaza kuri urubanza rurimo madamu Kagame n'umukobwa we ndetse na leta y'urwanda na n'umugabo we kuko twakomeje kugaragaza ko hari ibimenyetso byagiye bitangwa n'uyu muryango bigamije kuburizamo cyangwa se gutesha agaciro iperereza anise tukimara kumva kuri urubanza rugiye mu muhezo rurimo icyaha cyo kubangamira umwari n'umutegarugori umwe mu bantu bivugiye uti ngiyewe ikiba icyo cyara gikoza kwiye kugihanirwa ariko uyu munsi uracyahagaze kuri rya jambo ry'uko umuntu yakoze icyaha agomba kugihanirwa ariko ikizava mu icyo gihano uzemezwa n'iki ko uko kuri ariko twakiriye ku itangazamakuru cyangwa se twakiriye mu bizaba byatangajwe na Leta y'u Rwanda
ikintu gitangaje muri ruya rubanza Benoit nuko ubundi amategeko y'u Rwanda avuga yuko imanza zibera mu ruhame c'est la règle générale imanza z'inshinja byaha zibera mu ruhame no za exceptions zibaho ni nka wowe hajemo urubanza wenda rwo gufata abana ku ngufu nk'urubanza rw'ibintu biza mu bintu wenda bishobora guteza ikibazo nabivuga ngo iki harimo nk'ibintu mbese haza mu bintu bikoze isoni umuntu ku buryo budasanzwe ubundi uregwa kenshi ni usaba yuko urubanza rutabera mu ruhame kuko niryo tegeko imanza zibera mu ruhame noneho wowe wabona hari nk'ibintu bizakwandagaza urumva nk'imanza za divorce akenshi hari igihe basaba ko zibera mu muhezo kuko wenda baba bavugiramo amabanga y'urugo ibyo bishobora kumvikana ariko igihe umuntu uregwa noneho avuga ari wowe usaba ati nimureke nk'aho wenda kugira ngo urubanza rubere mu ruhame ari byo byaba rirenga yobora ari exception yo ngo mu Rwanda bafata ikintu kiri règle générale mu mategeko bishyiriyeho kaba ari cyo bagira règle générale no bintu bitangarije cyane uriya mugabo kuba avuga ati nta nubwo yagombye kubisaba ahubwo kuko kugeza uyu munsi haje wenda abana bari abakobwa bavuga ko yabafashe ku ngufu ariko ntabyo numvise mu rubanza bavuga nibo basaba bati mureke urubanza rubere mu muhezo kugira ngo dusobanure ibyo yadukoreye wenda butwiherereye ariko nta nubwo yego gufata ku ngufu kuko aregwa ruswa ibyo rero ntabwo hazamo ibintu bya pidiri cyane ku buryo bisaba ko urubanza rubera mu muhezo niba badashaka ko abarubanda bimenya tuse promo nuko ari byo bahisha nuko ari byo bahisha kuko we ubundi buriya niwe wavuze ati ndashaka kuburanira mu muhezo kubera ko ari byo nashaka ariko waravuga ati no mareke tuburanire hanze rubanda ibimenye n'ukuri kujya hagaragara niba bishaka rero hari icyo bahisha icyo ni kimwe ikindi kintu cya regle générale rero bagize irenga yobora n'ibyo n'ubushize twabivuzeho nk'ibi bintu byo gufunga by'agateganyo umuntu wisabira ko afungurwa rubambe ko aburana ariha aburana mu ruhame ko ntacyo ahisha baramufunga by'agateganyo ngo bitandike iyo minsi 30 bamamije umunsi nk'abandi bose kamusubiramo ariko ubushize twari twabiganiriyeho n'ubundi amategeko avuga yuko umuntu aburana ari hanze icyaha cyaguhamo gakatirwa karubwoya w'umunyuma hano rero abantu bose mbona bagiye kuburana birimo aho bashyira mu itangazamakuru kuko abo tutamenya aho bashyira mu itangazamakuru ngo bagiye kuburana gufunga iminsi 30 bose birangira babahamije kuyifungwa ayo mategeko bishyiriyeho abamara iki nkuko wabivuze rero simvuga yuko uriya mugabo niba yarakoze ibyaha atabihanirwa ariko hariho ikintu cya procedure ahangaha gitangaje kuko urebe rwose mu itegeko nshinga byandika kuko imanza zibera mu ruhame niko byanditse uwarabisaba ngo bibere mu ruhame kandi ari uburenganzira bwe bakabimwima arasaba ko burana ari hanze kandi ari uburenganzira bwe n'abandi benshi njya mbona bakabumwima nicyo kibazo rero ikindi wenda twakivuzeho sisaba kukigarukaho ariko uriya mwana w'umukobwa bafunze na noteri ngo bamufashije nabyo bigaragara yuko hari ibintu bashaka guhisha bavuze yuko ashaka gusibanganya ibimenyetso ariko iyo ukurikiranye usanga ahubwo abamushinja ari bo bashaka gusibanganya ibimenyetso kuko yashaka gushinjura uriya muhungu bavuga ati mureke twandike tubabwire ko ibyo bintu batuvugaho nta byabaye niyo baba barafitanye ubuntu bw'ubucuti ibyo ngibyo byo nta nicyo bitwaye so majeur ushobora kuba inshuti uti umuntu w'inshuti ukabona arengana nta kuntu utamurenganura nk'umwana w'umukobwa we arengana afungiye iki mbere numva ntashaka gutinda kuri dosiye sinzi niba hari ikibazo wamajije ntashubije ariko ubundi ikigaragara ni uko ubutabera bwo mu Rwanda muri ya dosiye bafite icyo bashaka guhisha kandi twabivuze ubushize ko ukurikije imyitwarire ya Perezida Kagame wagiye kubivuga mu nama ya FPR ukareba madame we wagiye ngo guhura n'abamisi n'impuhwe nyinshi cyane ubona iyo byerekeza uhita uhabona
bakoze muvandimwe Aniseti reka wenda nanjye icyo nakongeraho kuri iyi dosiye ni uko iyo witegereje cyane impamvu umuryango wa Perezida Paul ugaragara muri dosiye ya Miss Rwanda, iki ni ikintu ntekereza ko Madame Jeannette Kagame yaba atekereza ko yacikanywe. Abazi ijambo ry'Imana bavuga cyangwa bakurikira ijambo ry'Imana, hari abantu bakunze kuvuga ku ruzabibu rw'umugabo bitaga na Bote. Madame Kagame nawe yabengutse uruzabibu rwitwa Miss Rwanda, kuko uyu umubyeyi ni umwe mu bantu bakunze kugaragara mu bintu byo gufasha cyane cyane abari n'abategarugori, aho yashyizeho ikintu cyitwa Imbuto Foundation ishinzwe gukurikirana no gufasha abana b'abakobwa batsinze neza, niba nibuka neza, kugira ngo babashe kubona amashuri. Aha afite ibigo bitandukanye kandi bizwiho ko bitanga umusaruro mwiza w'abanyeshuri barangiza muri ayo mashuri. Kuba rero Miss Rwanda ari kimwe gikunze kucaho kigaca ibikuba ku mbuga nkoranyambaga no ku maradiyo, ni kimwe mu bintu ntekereza yuko Jeannette Kagame yifuza ko cyangwa yifuzaga ko agomba kwigarurira. Agikora yihuse, agikora nabi, gitanga isura abantu bari. Aba we ku giti cye ntekereza atakekaga. Jeannette ntabwo ari umuntu yavuga ko ari injiji udasobanukiwe ibintu arimo, ariko yabengutse Miss Rwanda yumva yuko ibikorerwamo cyangwa ibyagombaga gukorerwamo mu minsi iri imbere ubundi byagombye kwitirirwa First Lady. Kuba rero First Lady atarabashije kwegukana kiriya kintu cyagombye kuba kiba rimwe mu mwaka kikamwitirirwa kandi kikitwa ko cyakozwe neza kigashyirwamo amafaranga menshi kikitwa ko umubyeyi w'umukuru w'igihugu, ubwo ni ukuvuga umudamu w'umukuru w'igihugu yabikoze neza, ikamba rikaba ryambitswe nawe ahibereye ku binakuriye, byari kuba ari ikintu kimugaragaza ko mu by'ukuri ategura ibikorwa byiza by'abakobwa cyangwa se ba Nyampinga babereye igihugu yagize mu ruhare, cyangwa se umukobwa we yagize mu ruhare. Kubera guhubuka no gukora ibintu nabi, ibintu birangiye nabi bigiye guhitana abantu benshi kandi bitanga isura itari nziza mu gihugu cyacu cy'u Rwanda. Mu minsi yashize amwe mu badukurikira arambwiye ati ariko wabuvugana amarangamutima. Nibyo koko si kumva wenda ko icyo kintu cyangumyemo, ariko byari binakenewe ko icyo kintu nanjye nkisuzumamo nkanareba. Ariko reka ngaruke kuri cya kintu kimeze nk'amarangamutima. Iyo amarangamutima abuze kuri ibi bintu by'igihugu cyacu cy'u Rwanda, akenshi tubivuga nk'abaca hejuru y'ikibazo, ugasanga ikibazo turagitaye turigendeye, hanyuma iminsi mikeya kikongera kikatubera ikindi kibazo kitoroshye. Aha ndavuga ko ntibyumvikana nk'umuntu usobanukiwe Jeannette Kagame ukuntu ikibazo kivute kirimo ihohoterwa, kirimo ibintu biremereye kuriya saga y'ubusambanyi, ruswa imaze imyaka kanya bugicya ukayikubitamo wowe n'umwana ndetse na Perezida wa Repubulika mukayinjiramo. Mu gihe gitoya Perezida ati yewe rwose ibintu sinzi ko biri yewe, nta nicyo bigishe, nta nicyo bikize. Mu gitondo bati turabihagaritse, ntibararangiza kuvuga ko bihagaritse mu gitondo bati bya binono byeguriwe Leta. Byari bitwaye iki guceceka kuvuga ko mutabihagaritse, hanyuma mu gitondo mukavuga yuko byeguriwe Leta? Ese uyu muhungu ko ari mu rukiko ko aramutse atsinze umushinga ari uwe, nimubona ko mwaba mumurenganyije mu kumwambura umushinga we kandi ataratsindwa n'urukiko? Urukiko rutaremeza ko umuntu yahamwe n'icyaha. Leta yacu rimwe na rimwe, Leta y'u Rwanda ibamo abantu bakwibaza niba bafite umwanya mwiza wo gutekereza ku bintu bizakwibeza, kuko abafashe icyemezo cy'uko iririya rushanwa rihagarara sibo bafashe icyemezo cyo kugaruka nimugoroba ngo irushanwa rirakomeje. Harimo guhuzagurika, abafashe icyemezo cyo gufata icyemezo cyo kuritwara muri Leta bukeye bwaho sinzi niba ari nabo bazasubira inyuma bugafata icyemezo cyo gukatira guhamya icyaha uriya muhungu agakatirwa burundu. Niki tutabona, niki abanyarwanda batarimo bitegereza. Aho rero niho ya marangamutima aza tukashaka kwerekana aho ibintu biva naho bigana. Reka tugaruke inyuma akandi kanya gatoya abadukurikira ni article nabonye ku kinyamakuru gikorera mu kwaha kwa leta kitwa igihe aho cyemezaga ko uriya mwana w'umukobwa witwa Iradukunda Elisa yaba iyi dosiye yamaze kurangira yakikirijwe urukiko. Ikinyamakuru kiravuga kiti urwego rw'igihugu rw'ubugenzacyaha rwashyikirije ubushinjacyaha dosiye ya Miss Iradukunda Elisa na noteri Uwitonze na Sila bakurikiranyweho ibyaha bitanu birimo icyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma. Aniseti ibihe ubuhamya bw'ibinyoma ubaho ryari? Ni ryari ubinyoma byitwa ikinyoma? Ni ryari umuntu ntaraburana ngo twumve yuko ibyo bagiye kumuburanisha byabaye ikinyoma? Ibi bintu by'akarengane karenze ku Banyarwanda sinzi ikintu umuntu yabivugaho. Kuko niba umwana w'umukobwa na noteri baragiye gushaka ibintu twari twabivuzeho nta nubwo tubigarukaho, ariko bibaye ikinyoma gute? Ikintu ndacyakibaza. Umuntu ntaraburana ubushinjacyaha noneho bumurege nawe no ntaza n'ibimenyetso bivuga ibi bintu ni ukuri, noneho urukiko ruze gusanga kubwo buhamya ari ikinyoma. Banyarwanda, ibi bintu tuzabigenza gute? Tuzakora iki kugira ngo tumenye ukuri? Reka twihute. Kuwa gatanu tariki ya 13 Gicurasi, ni ukuvuga ku kwezi kwa gatanu, nibwo dosiye y'abaregwa yashyikirijwe urukiko. Mu byaha bikurikiranyweho harimo icyo gutanga ubuhamya bw'ibinyoma, amategeko agena ko uwagikoze abigambiriye iyo abibimuhamye ahanishwa igifungo kitari munsi y'umwaka umwe ariko kitarenze imyaka itatu n'ihazabu y'ibihumbi 500 ariko itarenze ibihumbi atarenze miliyoni. Ikindi cyaha bakurikiranyweho ni ugukoresha abitabajwe mu nzego z'ubutabera. Inzego z'ubutabera zitabaje abantu ryari? Ku ubutabera bwatangiye mu kibejo bundi kereka niba ubushinja cyari ubutabera hari ibintu ujye numva. Kugeza uyu mwanya Ishimwe Dieudonne ntaraburana mu mizi cyaha ku buryo ibyo bamushinja bigomba kuza mu butabera. Niseti ukisa amategeko, sinibuka ukuntu umuntu ashobora kurega umuntu yuko ibyo ashinjwa byagombye kuba ari ibinyoma kubera yuko byiyambajwe n'ubutabera, kandi ubutabera butaratangira gukora akazi kabwo. Ibintu biteye isoni. Ngo ikindi cyaha bakurikiranyweho ni
ibyo wibaza kandi kubereka arabyibaza, ni ibintu biteye isoni wa mugani, ni ibintu bakora babishaka. Hari abantu sinzi ibintu Paul Kagame yigeze kuvuga ngo iyo bikaba abantu insyo uyu muhungu polisi kubera impamvu umaze no gusobanura, ariko biranababaje cyane, ibintu bibabaje kubera ko ibintu barabikora nkana, kandagira amategeko nkana, bakica procedure z'imanza nkana babishaka, kugira ngo gusa icyaha kizafata umuntu. Nta kindi bagendereye, wenda si na ngombwa wa mugani wawe ko dutinda kuri iyi dosiye, kuko buri muntu wese arabibona, kandi aho biva naho byerekeza haraboneka. Nagira ngo nibutse gusa akantu nigeze kuvuga mu minsi ishize, sinzi niba ari kuri radio iteme nakavuze ko tubona ko mbere yo kujya mu mirimo runaka ugomba kubanza kuba uri intore. Mu Rwanda niko bimeze, urabanza ukaba intore, noneho bakaba deployinga, wowe uri intore urajya mu bucamanza, wowe uri intore urajya mu banyamakuru, wowe uri intore urajya mu bashinjacyaha, uri intore ubwo ndavuga pariki, uri intore urajya muri RIB, noneho mwese mukazahuzamo. Niba bahabwiriza nibo bahamubwiriza mwese muzakurikiza uko yabahaye hari umugabo wigeze ngeze kumva agirana ikiganiro na Jean Paul turayishimye kuri Radio Iteme nanone yarye yitwa ndiye uwo mugabo ukunda kuvugana na Jean Paul yasobanuye ukuntu iyo ugiye uri bakuzaniye dosiye kuri libo wowe uri muri parike urabanza ukabaza ute si dosiye imeze ite ahubwo aratubikora ushaka icyo gihe ubuze ko uzakurikiza amategeko kuko yakabaye nta kibazo noneho iyo bayikuzaniye ukabaza uti imeze gute ahubwo ati fe kafe amabwiriza rukundi icyo gihe utegereza nyine icyo bazakubwira nuko nguko bimeze uwo mugabo witwa Rufani ndagiyutse kubona kuvugana na Jean Paul ugomba gukurikiza uko bakubwiye ubu rero iriya dosiye kuko irimo abakuru urumva Paul Kagame yagiye mu nama FPR arabivuga Jeannette Kagame ajya imbere y'abamisi arabivuga bashinja umuntu ubwo abacamanza nabo bagomba kwiyarinya nta kindi nicyo kibazo rero ni igihugu cyacu niko giteye ni ukubyakira ariko kandi birababaje cyane urakoze Benoît uracyariho ko ntakumva
mbabarire nari ndimo mvugira kuri mute ikindi wakoza ni ikindi ikindi kintu kibabaje hejuru y'ibi bintu nuko mu by'ukuri abategetsi b'igihugu cyacu iyo bagiye gukora ikintu bagikorana ubugome burenze hamwe ubona ko baba bagamije gukomeretsa ariko gukomeretsa buryo umuntu anagukomerekeje ushobora kwihangana kwica umunyarwanda umuryango mugari uhagaze kuko reka ngo urugero Aniseti ibirimo bivugwa biravugwa ko uyu mwana w'umukobwa ishimwe oya ntabwo ishimwe ndavuga umwana w'umukobwa wabaye imisi mu Rwanda muri 2017 Elisa mu by'ukuri hari amakuru avuga ko yari afitanye ubushuti ku buryo ashobora kuzashakana n'uyu mugabo iyo ukurikiranye ibyo barimo bamurega hano baravuga ngo imyaka itatu ishobora kuba itanu imyaka umwe ushobora kuba itatu uyu uhuje ibyo bintu byose ushobora gusanga uyu mwana w'umukobwa ashobora gufungwa hagati y'imyaka itanu n'imyaka itatu kumufunga hagati y'imyaka itatu n'imyaka itanu noneho umugabo akazahamwe n'icyaha kuko yakoresheje abakobwa icyaha cy'imibonano mpuzabitsina agendeye ku nyungu cyangwa se ku gahato bishobora kuzatwara indi myaka myinshi sinjye kubijyamo cyane abadukurikira barumva aho ndi munganisha noneho utekereza aba bantu nibo bari bafite umushinga wo kuzabana utekereza imiryango yabo utekereza aba bana utekereza uko bagiye kubica nabi ubugome burenze ukwemera ibi bintu kubivuga biroroha cyane ndetse n'umuntu ashobora kubitega amatwi akumva birarangiye arababaye ariko banyarwanda ibi bintu birababaje kandi biteye n'agahinda garemereye gufata umuntu wari ufitanye umushinga na mugenzi we wo kuzubaka uwo muntu ngo kuko yahagurutse gusa yumvise ko umuntu ashobora kubarengana yabaye muri ibyo bintu aravuga ati reka njye gushakisha ibintu bizagaragaza ko twifuza kubana arengana ukamufata ukamwambika amapingu ngo kubera ko gusa uwo muntu yari agiye gushaka ibihamya n'ubugome reka rero mbabwire FPR uko iteye nabyo kandi muzabibona uyu mwana w'umukobwa dosiye bagiye kuyigeza mu rukiko nibamara kuyigeza mu rukiko Ishimwe Dieudonné azakatirwa imyaka hafi nka 25-30 uyu mwana w'umukobwa azagirwa umwere ariko uriya mugabo witwa yuko ari noteri nahamwa n'icyaha cyo gukora inyandiko mpimbano azahamwa n'imyaka hafi nk'umwe cyangwa ibiri cyangwa itatu bive mu nzira reka tubitegereze ariko ishi uyu mwana w'umukobwa wari kuzaba wabaye iminsi mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi na karindwi Elisa leta izamuhindura umwere imyica ahagaze ni ukuvuga ngo niyo yataha wamaze kumwica abanyarwanda bishwe kuriya ni benshi cyane benshi cyane ngira ngo murabyibuka ejo bundi Diane Rwigara ajya kwiyamamaza ku mwanya wa perezida wa repubulika ni uburenganzira bwe abihabwa n'itegeko nshinga ariko intore zahise zigenda zifata amafoto zikora photoshop bamushyira ku karubanda baramwanika bavuga bati niwe dore ugiye kutuyobora ngo kuriyo ko bene wacu bakora ngo kuriyo abanyarwanda bamwe bitwa yuko bakunda igihugu bakora kwica umuntu mu bwenge ukanamwica mu mutima no mu gihagararo banyarwanda banyarwanda tuvuga ibingibi kugira ngo tubangishe leta turavuga ibingibi kugira ngo turumuke ku maso ndabizi bifite abo bibabaza ndabizi hari ababyumva bakavuga bati uriya mugabo wivuga yarasaze cyangwa se ntabaho ariko njye ngomba kubivuga gutya niyo mwanyica niyo nakomeza nkabaho ngihumeka ariko umusanzu wanjye ugomba kuba uyu FPR ariko by'umwihariko perezida w'u Rwanda n'umuryango wawe inzego zigukorera iperereza zikakugezaho amakuru ntabwo turi abanzi b'u Rwanda twikundira igihugu cyacu cy'u Rwanda ariko izi ngeso zo gufata abana b'abanyarwanda mukabatesha agaciro kubera inyungu z'umuryango bikwiye guhagarara bikwiye guhagarara ntabwo ari ibintu bikwiye kubaho turimo turavugwa ibi bintu aka kanya ariko twibagiwe ejo bundi urupfu rwa Kizito turimo turavuga ibi bintu aka kanya ariko twibagiwe imfungwa ziri muri gereza zagiye mu buryo budasobanutse turimo turavuga ibi bintu aka kanya hari abantu bapfuye bakeneye ubutabera barimo na Rwigara turimo turavuga ibi bintu aka kanya hari urubanza rudutegereje rwo muri Amerika rwose sabagina turavuga ibi bintu aka kanya mu kanya hari abantu muri bo mushaka gushimutaza Uganda ibi bintu murimo muzana mu Banyarwanda Kagame wabihinduye yuko wabihinduye ko byanze bikunze bifite iherezo sisiteme ikora ibi bintu yahimba ibi bintu ko tugeze ahantu mu by'ukuri turambiwe ku buryo aho umuntu ushobora kubona wabaye n'ikihebe kuvuga uti ni munyice munyice ariko nanjye mpita numu ibi bintu birarenze birenze ubwenge ibi bintu byo gukomeza kwica abanyarwanda n'abandi babibonye bagaceceka bagashaka kuvuga bati reka twiceceke biraturenze mubicishije inzara mu gihugu ibamereye nabi kuko banze kubayoboka bari muri sisiteme zimeze nk'izanyu reka nsoze mvuga ko mu by'ukuri ibi bintu bigayitse ibi bintu byo gukomeza kwicisha abanyarwanda kurwara ibintu byo gukomeza uvuze wese mu mukore ibyo mwishakiye ntabwo igihugu ari umuntu nta nubwo igihugu ari umurima wa papa na mama oya nuzana bizana amateka azabimwereka mushobora kuvuga ngo bivuye mu zihe nzira oya inzira zose zirashoboka yaba iy'abantu cyangwa iy'imana byanze bikunze inzira zose zirashoboka ubwo rero muhindure imivuno yo kugirira nabi abanyarwanda ibintu byo gukomeza kwicisha abanyarwanda kurwara ibintu byo gukomeza kubakandamiza ibintu uvuze wese mugomba kumugirira nabi ababyeyi ntibagisinzira barahangayitse barwaye bagiye kurwara imitima kubera ishyaka riri ku butegetsi kubera umugabo umwe gusa wakorera ibyo byutse mu gitondo agatekereza agashyira hariya n'umuryango we ibi bintu ntitwiye kubyamagana abakurikira ijwi ryanjye abarimo bumva impanuro yanjye cyangwa se impuruza yanjye ndagira ngo mbasabe ko mugomba kurakara nimunanirwa no kugira icyo mukora mufate icyemezo gifatika igihugu mugisigira nyiracyo wenda niba ari we nyiracyo akomeza kibemo n'umuryango we bakora ibyo bishakira atari byo ngo wima aga igihugu wima agasozi amaraso ngo imbwa zikayanywe ubusa nimuhaguruke tuvuge ukuri tukweruye kandi dufatanyije twese tusatsinda ani se tinumvaga nagomba gutanga buno butumwa kuko numvaga igihe cyose iyo ngeze kuri ibintu umva mbabaye cyane cyane kugahinda nterwa n'abanyarwanda by'umwihariko abahohoterwa n'iriya leta niba hari ikindi ufite wibagiye wakivuga niba kandi nta n'ikindi ufite wongeraho wenda twareba ku kuntu dusoza ikiganiro noneho ikiganiro cy'ubutaha tukazaga konko bisanzwe buri wa mbere ani se ti hari icyo wibagiwe
reka ngushimire kuri iyo nkuru za utanze kuko utanze ubutumwa bufatika kandi bwumvikana nizere ko abanyarwanda babwumvise kandi ko bazabwubahiriza kuko bimaze kurenga bimaze gukabya cyane wa mugani buri wese ni ukubitekerezaho kandi kurebera gusa ntabwo bihagije ahubwo ni nko kumufatanya cyaha yango nibutse kakantu umuntu umwe w'umudage witwa Martin Nemer hari wigeze kuvuga ku byerekeranye na Hitler niwa kuri Hitler yaravuze ati baje gutwara abajuwifu sinagira icyo mvuga kuko ntari umujuwifu baza gutwara abatinganyi sinagira icyo mvuga kuko ntari umutinganyi baza gutwara abakomuniste sinagira icyo mvuga kuko ntari umukomuniste ati noneho nyuma barangiye baje kuntwara nsanga ntawe usigaye wo kuntabariza kuko abandi bose bari bagiye imbere ngira ngo naho ngaho tugeze mu Rwanda buri wese yagombye gutekereza nturebe gusa ngo batwaye kanaka ntabwo bindeba ngo yavuze ko hari ibintu byo mbona mu Rwanda avuga ngo ubundi mwagiye muceceka niyo ucecetse bikugeraho ubwo rero Benoit wakoze gutanga iyo mpanuro nizere ko bayumvise ubundi rero nagira ngo nongere ngushimire kuko wayoboye ikiganiro neza nagira ngo kandi nshimire abadukurikiye bose nshimire bagenzi banjye bo ku buhanga bw'ibyuma abari badukurikiye bose abayobozi n'abayoboke b'urunana mwese nyagasani uwiteka abarinde kandi abaramburireho ibiganza bye murakoze
muvandimwe Aniseti nawe kuba wafashe umwanya wawe ungana gutya kandi sinabwo ubwa mbere ni umuntu uruhare rwawe rukomeye cyane kuze kugaragaza mu gutanga ibitekerezo no kugira ngo abanyarwanda babeho neza abanyarwanda babeho bishimye ndagushimye rero cyane ku ruhande rwanjyeho rero nibyo impuruza ndumva nagombaga kuyitanga kandi sinabwo bwa mbere nkuze gutanga impuruza ndibuka mu minsi yashize ambasade y'u Rwanda hano mu Bufaransa yaje aho ntuye ishaka kubaza ngo niki nabuze ninde niba hari umuntu bafunze mu muryango wanjye niba hari icyo bampemukiye bakimbwire ngo ariko ndeke gukomeza kubagezaho ubutumwa butari bwiza mu matwi yabo nta mu by'ukuri mfite akazi tuye mfite imodoka mfite umuryango ntabwo nari naniwe kumera nk'abandi bose ngo nirebere ibyo bintu mfata amafaranga nkorera ntabwo navuga yuko mu by'ukuri atanyuze n'umuryango wanjye utanyuze ariko birangura Aniseti birangura kubona agahinda ibona ibintu hari igihe ntanasinzira nkibaza ze uyu muntu araye ati uyu muntu umuryango uraye uti nkibaza ibyo bintu bikandenga none nkavuga nti ok ubwo ari uko ibintu bimeze reka njye kuri radiyo iteme mvuga uko numva ntekereza umutima wanjye umeze birashoboka rero ko byaba arimo n'amarangamutima ariko niba arimo yari akwiye kubayo ahubwo akaba ari ko kuri ariko wenda ibindi bikaba ari uko kwibeshya ariko ntibiryohera Aniseti kubona bafata umwana w'umukobwa kuriya bafata umwana w'umuhungu ufite ibitekerezo ugafata ukica ugafata ukanigagura bimaze iki kuba umunyarwanda kubera gusa umuryango ubara ku ntoki rimwe kabiri gatatu kane gatanu igihugu gituwe na miliyoni zirenga zingahe ntabwo byoroshye rero mu byukuri kuva yuko natanga impunuza kumera nk'abo bandi bavuga ngo twakora iki se nuka byaramwe twakora iki se twakora iki ntabwo ndabyibuka abantu bafata icyemezo cyo guhaguruka kwitanga bavuga ngo agiye kurwana mu Rwanda ntabwo abantu bari bayimwe yuko ari inzara ntabwo abantu bari bayiwe yuko gufata imbunda isohoka amasasu bayikwambura nawe bakayagutungaho ntabwo bari wewe yuko bagiye kurwana na leta ntabwo bari wewe yuko basize imiryango ariko ntabwo abantu bafashe imbunda ngo abana b'abakobwa barare nabi ntabwo abantu bafashe imbunda ngo abantu banahotorwe ntabwo abantu bafashe imbunda ngo abantu basubire inyuma bahunga igihugu tuvuga nyine abanyarwanda n'isiti bari mu bambu ku mupaka bagenda kubwira ati ndagiye ariko sinzaho nzagwa kandi ubikubwira n'umuntu wakubwira ngo yakoze igishoboka cyose ngo icyo gihugu kigende neza ahunze nde ahunze nde ariko mu gitondo uzajya kumva wumve bagiye ku mbuga nkoranyambaga ngo abantu baribye cyangwa ngo umuntu yasize yishe abantu mu Rwanda reka tubyemere twagize ayo mahirwe wenda turiba ntitwafatwa duhungira mu mahanga hanyuma se abo bantu bari mu Rwanda mwabahaye amahoro twebwe wenda mugakomeza mukaturega ibyo muturega ariko abo bantu mubaha amahoro mubareke babeho ntago se na nyina w'umuntu bamubyariye kugira ngo uwo muntu abe muho nabi turahamagarira abanyarwanda kukomeshiya kwirengagiza ibitekerezo bipfuye biva mu bategetsi b'igihugu yego nibyoroshye ariko hari n'uburyo wirengagiza ikibazo ntukigiye mu ruhare kugira ngo gitungane turwane iyo ntambara kandi ndababwiza ukuri n'impamvu y'Imana ukuri kuzatsinda nongeye kubashimira mwebwe rero abo twakomezanyije nihanganisha abatadukurikiye ku kiganiro YouTube Live ko havuze makabazo ariko ntekereza ko ikiganiro kiza kubageraho mu kanya na nerera intu yabaye nkaba nizeza abadukurikira yuko ubutaha kuwa mbere tuzongera kuba turi kumwe mu kiganiro nk'iki ngiki ndashimira cyane ku buhanga bw'ibyuma ndashimira nabo mwese muzadukurikira n'ibitekerezo byanyu muzazana njye waganirizaga nitwa Umuhoza Benoit genzo wanya ni seti karege twadufatanyije muri kiganiro urwatubyaye gitambuka kuri radio Iteme umunara wayo wa Europe murakoze cyane nakagaruka.